Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ukishapewa unatingisha mabega. Kituka hiyo manze. Bila risa maluchi. Ama nite tukimwa bounce, eh. Nite tukimwa bounce. Yeah. Sia sasa. Wanasema kutoka nilenge chuo nimekuwa mnoti. Mina wacha waonge maybe kutok ni hobby. Na wana bonga mosta kuna full stop kwa story. Chumbi wameongeza mpaka glucose matodi. Na boy kutirai kunigusa itakuwa ngori. I got my boys K-Force. Yani my homies don't force. Minta kusosi kadishi ukibomi na kwa hosi. Utajikuta nikiamua kwa slika bobi. See story. Na lines mingi na shukran sa godi. So blessed madame udedaine kama mini pony. MC. Mindo trust the system kama Sony na peace them na si worry cause he says me si chomi the stress na stress rap mini fast body I play black so well hip hop mini msomi homie sincerely act like you know me cause na refu diako man na rep Nairobi mi wanga juu kani mishkari brada sista niko juu mi wanga juu na si mchezo niko juu niko juu ukisha pewa unatingisha mabega mi wanga juu kani mishkari brada sista niko juu niko juu mi wanga juu na si mchezo niko juu niko juu ukisha pewa unatingisha mabega hawa hewa pata hewa ukisha pewa unatingisha mabega hawa hewa pata hewa ukisha pewa unatingisha mabega hawa hewa pata hewa. Yeah. Yeah, okay, ni funny but nikiongeza game cream kama dela do lazima mimi kujenga mdai na makeja kwenda mimi najua zangu wanapenda kingwa bounce ni bilari na si mchezo tunacheza na kani rap waulize mimi nishapenya yangu lazima bounce kichwa uwezi lenga marapa wana good rhymes zangu zua better ka club dema kikunyima shika batenda
miwanga juu kani mishtari brada sista niko juu miwanga juu na si mchezo niko juu niko juu ukisha pewa unatingisha mabega miwanga juu kani mishtari brada sista niko juu miwanga juu na si mchezo niko juu niko juu ukisha pewa unatingisha mabega
uwezi pima uwezi piga uweze te track kubonsko kwa beat kabina wale wasani wana moto ambia minta wazima na nikipata dem kabike mina mlinda na sound kani metoka Brooklyn lizari waziwa East Lands ndo my hood oh dem ni meiva sani ni mkokoteni mini bands au bima hands make space hii juni sense si ujinga inashika wakala singa wanareka Krishna bilari ubamba kila mdi unadhani ya ni Christmas sisi ngoma hii ni bashna nyote malikwa tunafuta tu makush na usinguse mina ringa yeah mi wanga juu macho red na sio buzo so hood skiza vile music me wa good MC wezi fuck na mi solo and I'll come with your crew in short nasema niko juu
mi wanga juu kani mishtari brada sista niko juu mi wanga juu na si mchezo niko ni niko juu ukisha pewa unatingisha mabega mi wanga juu kani mishtari brada sista niko juu mi wanga juu na si mchezo niko ni niko juu ukisha pewa